bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe hore Jesu wa magotla ke yena fela. Just lift up our hands to our King. O pilo ki wena fela embabatu abatibi Jesu o wama khutla when I fell in Baba to Abati Jesu O Ama Huda Upilo Kiwena Lydia.